see it.
Running management,
I see it.
Sony Savoy,
I see it. Way.
Sus.
I am a Kenya girlfriend, I see it. Way. It's on Jole, I see it. Way. And you care in your select, get your see it. Way. Yeah. You baby Cavania TV. Banini ya tisi kukuta izo njiole asie kwe ungo asilete, yeah. Diti kori kanyute, simu chobaru kanya kolu nyute. Nyungwe chanyi kwe anini asie kwe keti asilete, yeah. So ili ya ukonya logo nani, konya tiko jotara nini. Matrupi nye kwe anini asilete keti asie kwe, yeah. So kowo nani nyini dayai, kuzuna ni nyini dayani, kuzuna ni nyini dayani, kasi ewe, yeah. Ni Kenya girlfriend, ni asi ewe, izo njole asi ewe, ani kaya ini asi lete, keti asi ewe, yeah. Ni baby kavanya TVC, ni mbani ni atisi, kukuta izo njole asi ewe, ongo asi lete, yeah. Brother, ni teani nana, ni keani ni Prada, Gucci and Gabbana. Miti ya nini ikakusa banana. Keti ya silete, yeah. Ole nyiri tazikute ya siyewe. Linya kuwa siyewe. Tazikuwa siyewe. Ongo wa silete, yeah. Izo nziole ya siyewe. Tazikuwa siyewe. Anyike ya ini ya siyewe. Asilete. Ni Kenya girlfriend ya siyewe. Izo njole ya siyewe, anikea ini ya silete, keti ya siyewe, yeah. Nye baby kavanya TVC, nyimba nini ya disi, kukuta izo njole ya siyewe, ongo wa silete, yeah.
Lodi management, Sony Savoy, Masas,
Joko wona ni nyini dayai. Kuzuna ni nyini dayai, kuzuna ni nyini dayai, nike asiewe, yeah. Izo nziole asiewe, taziku asiewe, anike ini asiewe, asilete. Ni Kenya girlfriend ni asiewe, izo nziole asiewe, anike ini asilete, keti asiewe, yeah. Ni baby kavanya TVC, banini ya disi kukuta izo njole ya siyewe ongo wa silete, yeah.
Asiyewe, asiyewe.